Maloom.
Slim.
So kids, what up, my nigga? Them town.
Ni msoto sana maisha liyo ishi somo tema usijifanya unanijua toka lipo ndoka mama maisha liyo ishi ata babo usijifanya unanijua I grind for my brothers and my children I swear Lord is my witness sina college degree ya business ila nipo kwenye music business yeah 2013 mwaka low itaji therapy rest in peace to my mom zili kutesa sana chemotherapy man
tulipotoka tukua ni mtaji maniga kwa homo kwa bro hili ni bitu nifanyo kazi for the family sisa na bro Tulipotoka tukua na mtaji maniga kwa homo kwa bro hili ni bitu nifanyo kazi for the family sisa na bro kepete 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 kepete
And my daughter, next come two fathers, sio kora Maisha ya kitu chapo, atatuchora Wabea watatuchamba, na vingora Tukiwa kama ndugu damu, na minu pendo chikitu ni nguzo Mama alipenda tuwe na nidhamu, mungu wa mlipe kwa mengi mafunzo Tukipiga tuwa wana concentrate, wanangu kibao wako desperate Wametu uzidi hila hawa tosheki, yapo tunajua wali fake ku make it
Hello, with a nigga with your tears when you piss when you kiss when you lolo With a nigga with a death on the beast on the kill of the beast when you bumbo That's the funniest when I met the nigga sing by sing lolo I'll be so like a devil at this one of you should be mumbo
Tulipotoka tukua na mtaji, my nigga go home with a bro